and the music.
Nilikuwa njia panda kiasi cha kufanya maamuzi kwa kuirusha coin, bahati mbaya sikuwa nayo. Nilipotoka high nikacha kutazama nayo kosa, nikaweka moyo wangu wote kwa nilio nayo. Wote waliponiacha nilitazama juu, nikiamini baba kwamba we pekee ndio unayenijua vizuri. Ukanikingia jua pale ambapo hata my family tree haikuweza nipatia kivuli. Nimeomba mkato kila siku umenipa bakery, umenieka juu ya adui robo century. Nini cha kunieka mbali nawe ikiwa vyote ninavyoviangaikia sitoingie navyo kwa cemetery? Ngumu kuimaliza siku kiwa ndani ya ngozi yangu, hawajui sio rahisi kwa nafasi hii. Mungu amenipatia baraka ambazo siwezi kuhesabu, kanitoa Misri now niko free.
Father guided me, decided for me, I'm so far now. Man gave a brave his name he gave me. I'm here standing up on his testimony. So let's say oh, oh.
Fire, fire.